Kapili Pete, feliz stop on this track again. Ring up, I'm the monster owner. Fresh kid counter, promotions. Big devil run this, oh na na. Tulima buja gomu sambu kwa chwe chisa. Fokuwele wakate tusoma chipukosa. Emi temi to tulite wanga tatu ingiza. Mundo gomwe madia majanga tuwa
nituziza.
Como sei.